Mukama ye akinkolera ebirungi byonna yabimpereza yakuntekera tekera bulungi najja kumeta kalangi obulago bwobwo ne bw'otayambala mukufu nyuma tokibalaga eyo fesi yo ne bw'okaaba obanga aseka anyway lavule amuvi Mr. Nice Guy tambula njangwere wange wagala njagala nnyo nawe anyway lavule amuvi Mr. Nice Guy tambula njangwere wange wagala njagala nnyo nawe omutima ekisumuluzo kyago wakiwamba ne bwene kaka nzigulire omulala simanyirwa kibigaana nebengo byebanji kolukalala obwongo bwange buli ku gwe I'll be so nice to sing it for you I will sing for your lovely song then you get no Mr. Nice Guy ono mwana mwagadde nnyo anyway lavule I'm the Mr. Nice Guy tambula jangwene wange wagala njagala nnyo nawe anyway lavule I'm the Mr. Nice Guy tambula jangwene wange wagala njagala nnyo nawe Wandiganye na ye, mama wanga chakunyiga Wandieraze na ye, omutima gwango chakumenya You're gonna make me feel so fine You're gonna make me dance again I wish you'll be my designer Ono mwana mwagadde nnyo Wandiganye na ye, mama wanga chakunyiga Wandieraze na ye, omutima gwango chagumenya Anyway, lavule, amu the Mr. Nice Guy Tambula jangwene wange, wagala njagala nnyo nawe Anyway, lavule, amu the Mr. Nice Guy Tambula jangwene wange, wagala njagala nnyo nawe